nawe ngikunika koko ngokwami engithake kufana nawe engoba ngabe mphelele engaphesheya kwezintaba izomphelo ofana nawe ngimbona ngikuthandile balabolongo bamthathile
Chile.